Yeah. Yeah. OG. Okay. Balafu. Yeah. Yutani ghafla nimezama ndani, nangia ndani ili nipate burudani. Getini nimelipa nisitoki na fulani. Chain white snake na metisha na miwani. Black t-shirt ma perfume. Waste no time napandisha bar one. Matemu wamejao kwenye pata kuna fast. Sina budi tani bidi leo kuchiti. Hey Shore, can I talk to you? They call me OG. Can you be my boo? Bus stop. Let me show you. Bang over. Let me put it in. Yeah, yeah.
Kama konde boy tuko outside, mulu mekubali akaunti na yo nasoma.
Bombo clat, jisani panda, RP to my nigga commander.
Baby cheza nami, sicheze na wasi kulete mambo ya PDD.
Ungeza, uku na cheza, macho na legeza, panda juu ya meza.
Ni kazi ngumu tunafanya, tuwache tule, punguza ushauri unatuchanganya. Weta leta.
Ongeza, class. 243, baby. OG. Yeah.
Ongeza, class.